Birleşik Amerika. Trovasu huje nshuti muteza matukuri ya Birleşik Amerika tuwa hikaze makuru ya tuya mugitondo kuri kicyumweru hano i Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mu Rwanda basigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa Kigali mu mujyi wa Kigali baratakambira ababishinzwe ko bakeneye ubufasha mu myigire. Barabishingira ku kuba nyuma y'imyaka isaga 40 mu miryango igera kuri 30 ituye muri uwo murenge hakigaragara abantu babiri gusa barangije amashuri yisumbuye. Eric bagira ubusa yarabikurikiranye.
Bwana David Hakizayezu w'imyaka 27 n'umwe muri babiri babashije kwesa umuhigo wo kwiga akarangiza amashuri yisumbuye yize iby'ubuvuzi bw'amatungo. N'impamyabumenyi amaranye imyaka ine yicaranye nta kazi. Hakizayezu atsindira kujya mu mashuri yisumbuye byari ishema kuri we mu muryango w'abanyamuke mu gihugu by'umwihariko mu murenge wa Kigali avukamo.
Kuba rero narabashije kwiga nkagira hamwe n'abandi nkagira no ku rurevu hano mu kagari cyo gihe na trendinze muri abo bose ni ukuba hari abandi nabashije kuba narusha mu Banyarwanda muri rusange babona kandi Paul Nidi bikenerwa. Ubwo rero kuba narabashije nkagira aho byari bishimishije cyane, numvaga nyine mfite inzozi zo kuzaba nka dogita byibuza nanjye nkavuga nti mbashije kuba nafata bene wacu tugakora ikintu runaka twese tugahuriramo, kuko nasanze ariyo mbogamizi tugira kuba nta hantu twirefera twibwe ngo twibura ati
igifatwa nk'intandaro yo kuba basigajwe inyuma n'amateka batabasha kwiga ngo bagere kure nk'abandi Banyarwanda n'ubukene bushingiye ku mateka n'abahozi batunzwe no kubumba kandi bumba riragenda rishira uko imyaka yicuma. Nubwo biruko Hakizayezu warutaga kuzaba muganga w'amatungo yabwijwe irya Amerika ko atariheba.
Kubwanje gahunda yanjye nemera ko nyiriho ku isi bishoboka. Urumva rero ngiye ku nzozi zanjye igihe nzavuga ngo zicurike. Ningiye imyaka 40 ntarasingira icyo niyemeje, kubera ko ngomba kwirinda droge nkirinda n'ibindi byose nkakora pe nzakora niteze imbere muri papas mfite n'undi mvuga ati nakora nagira ni njye nubwo batayindira ngomba kuzakora byibura Imana ndabizi nkazirihira, kuko n'ubundi mu buryo bwo kwigira dutozwa nubwo twe tubura uburyo twigiramo turagerageza kuko ntabwo tugisabiriza.
Uretse Hakizayezu na mushiki we babashije guca agahigo bakarangiza amashuri yisumbuye, abaturanyi babo mu basigajwe inyuma n'amateka bacikishirije amashuri. Bwana Izayi uwizeye Imana w'imyaka 27 yagarukiye mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye, nawe yarutaga kuzaba umuntu ukomeye. Igihabanye n'ibyo n'umukanishi w'amaradiyo mu buryo bwa ndamuke.
Mu rugo twavutse pahomba inkono babomba, ariko njye numvaga ibyo bintu byo kubumba ntabwo nabikundaga. Imana nyereye ubwenge, nyine numvaga ko nzaba umutekinisiye nkakora nk'utuntu dutangaje, kuba nakwihimbira ikintu nkagikora. Numvaga ubundi mu buzima bwanjye nakora nk'ikintu kiguruka, nkakora nka drone ikagenda. Ahubwo kubera kubara yuko ibyo byose nta mashuri ntaki ntabwo nakomeje kwiga.
Kuba abana babasigajwe inyuma n'amateka biga ntibarangiza amashuri bitera ipfunwe rikomeye ababyeyi babo. Eme Maria Mukamazimpaka na Inosa Uwimana bamaze imyaka isaga 40 batuye mu kagari ka Rwesero mu mujyi wa Kigali.
Twarukanze mu kare yose umwana aricaye, niyo turumva uwo mwana ko ari wakaduteje imbere, yenda nawe akaba gitifu cyangwa akaba n'erega na meya yamuba yarangije ayo mashuri, ariko urumva ko bitudindiza natwe kumva ko ubwenge bwacu kandi tubufite, ariko tukabura ikintu umwunga byaranze. Kandi uwo mwana wagize gute watubere icyitegererezo muno mudugudu?
Ntago babuze ubwenge, ariko kubera ko nta bushobozi twebwe twababyaye tukabura n'ubufasha, nicyo cyagiye gituma abo bana bacu batiga ngo bagire aho bagera nk'abandi nabo Banyarwanda aho bagende bakiga bakagira.
Mu kiganiro na Bwana Christophe Ntirushwa uyo mu murenge wa Kigali yemeza ko nta kibazo cy'uburezi basigajwe inyuma n'amateka bavuga gihari, na cyane ko hariho gahunda ya leta yo kutagira uwiheza mu burezi.
Uburezi ntabwo bagoye, ubundi uburezi kwiga n'ubu rero ubwo niyo haba harimo n'ibibazo bihari batubwira tukabafasha, nimba bajya kwiga bakabirukana n'ikibazo cyo kuranirwa n'abayobozi b'amashuri, nuba nta kibazo kirimo rwose. Dufite gahunda
yego
yitwa umudugudu uzira umwana wataye ishuri, ikigo kigira umwana wataye ishuri. Iyo gahunda rero niyo kukushimangira uburezi kuri bose igihugu cyashyizeho.
Tuganira na Bwana Vincent bava ku rukuriye koperative y'ababumbyi mu Rwanda Kopurwa, yavuze ko ibibazo by'uburezi kubasigajwe inyuma n'amateka babizi hirya no hino mu gihugu, kandi ko bari kubikoraho ubuvugizi.
Icyo cyo kwa kicize twafashe fatere no mwanzuro bari kwigisha muri participation y'uyu mwaka wa 2022 tukaba wenda tu frane yayo wenda tutaswa ajari to nkuko bazibutwa kuko abana bakeneye kwiga kuko buryo kwiga ni kare nayo mpamvu nabo ni kongana nabo bishinzwe n'abatera kunga cyo kwagira icyo kibazo ngo bihutishe kudufasha ariko ntizageza mu kwezi kwa kane mu ntangiriro abanyashuri tabageze kuko n'abandi bazaruka ngo naheje no gushakira amenere ifade ariko by'umwihariko nkakoporwa no kwifasha abasi bo mu mateka badifatiye umwanzuro aho baturage tuzabageraho nabo vuba.
Ku bundi bufasha bugenerwa abasigajwe inyuma n'amateka ngo biteze imbere bagasanga hari aho ababubaha baba bagombye gushyira mu bushishozi bakabanza kumenya ibyankenerwa bakavuga ko bagombye kwitabwaho by'umwihariko bishingiye ku ngaruka z'amateka.
Leta nibyo mvuga ati iradufasha pe ariko idufasha ku byo tudakeneye icyo sinatinya kukivuga. Umuntu ntanze afite ugiye kumuha inka inkugiye no kumuha ntagikamwa nuko uzayahirira akarinda apfa ubuzima bwe niyo nize njyana imuha irifu mfite papas yo kujya ati nta nubwo wamuhaye inka avuga ati no nka izakamwa litiro icumi kuko njya nize ibintu byo kuba wakongera umusaruro n'umukamo ukabyongera bigakunda ariko iyo nka niyo wayigaburira ute n'ubundi ntabwo yarenza litiro ebyiri ikibyara ugasanga n'ubundi uramudindiza hariyo mpamvu wumva ngo babahaye icyo ngo bahise bakigurisha arayimuka aracumbitse n'iki arajya gukodesha inzu y'abandi nawe ubwo ntishoboye iyo nkura ijyana hehe.
Imibare ya koporwa yo mu 2018 igaragaza ko abasigajwe inyuma n'amateka barengaho gato 36,000 mu gihugu hose. Muri bo abarangije amashuri yisumbuye barabarirwa muri 700 mu gihe abarangije amashuri makuru na za kaminuza ari 50. Mu minsi yashize hari impaka zo kumenya niba bashyirirwaho ubufasha bw'umwihariko bishingiye ku mateka. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika ikigali.
Tuva mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarezi bo mu nkambi ya Mulongwe icumbikiye impunzi z'Abarundi mu burasirazuba bw'icyo gihugu bavuga ko bahangayikishijwe n'uko bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa Mutambala uri muri teritwari ya Fizi kubera ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Vedaste Ngabo arakomeza inkuru.
Bamwe mu bana bo mu nkambi ya Murongo iri mu sekiteri ya Mutambala a teritwari ya Fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi. Nduwimana Eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya Kasaba avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri Mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya Murongwe.
Ubu ngiyo ngiye mu mboga kweru tuboga ndose turadufasha mu muryango ndashobora gutamuhira twabutse gusanga turya mboga nazanye ziradufashije hariho ubufu budahari naho mba nazanye za bitanu ndagurisha nkaronka za bitatu z'ubufu tukajya dusigaye nuko mbayeho jibyo ku ishuri nabyo zigasitse mu Burundi.
Nyesenga Isaac nawe yiga ku ishuri ribanza rya Kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba.
Ine Murongo turi abanyeshuri ubwo haragiraho injya ifungurwa zihera tukatuvuga ati injya kereko ziheze ikajya mutambura kuroba bajya kuroba mba turose n'ifiza bitanu badaje igihumbi tsinzwa kuzirya icyo gituma tw'abanyeshuri umenga amashuri ntabwo agera neza tumaze nk'iyinga turusha kuroba cyo tubona umenga tugisombe sibema turaguranya kembu gatire kanje mutambara kuroba kumbure hari gihe nogeze.
Aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'Abarundi biri mu Rongo. Nyabenda Matiasi n'umwarimu ku ishuri ribanza rya Kasaba.
Nubwo nk'umunango z'umwaka twari dufite abana bashika 150 ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga ariko ushobora gusanga mu ishuri atana abanyeshuri 30 usangayo imvo nazo si zindi bamwe babajovira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kujya mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abigwa muri Mutambara kuroba abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye Katanga Baraka n'ahandi abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede.
Nubwo biruku bamwe mu babyeyi bo muri iyi nkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi. Ijwi rya Amerika ryagaragaje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byita impunzi rya ACR kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira. Gusa Minani Leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi.
Umuntu yavyaye umwana ntamugura amatungo cyangwa se ntamugura ubuzima bubi ababayemwo, ariko aragerageza mu kibanza cy'umuvyeyi akagerageza, ariko ntatuma umwana kumuronderera. Abavyeyi rero numva no basaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira mu ico kiziba canke bakura izindi ngeso zitandukanye.
Si mu nkambi ya Murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi, no mu nkambi ya Rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika. Uverase Ngabo ku bwa Radio y'Ijwi ry'Amerika ubira mu taratibuye.
Ukomeje kumva Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikaze cyane wo uteza amatwi Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uwisabye Christine fatanyije na mugenzi wanjye Anisa Sabine Mukunzi. Murabyumva ko iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuyoborwa n'abakobwa gusa. Sabi, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza rwose, nizere ko nawe umeze neza. Niko bimeze. Reka duhe abakunzi bacu ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Sabi, mu kiganiro cy'uyu munsi se turaganira kuki? Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana, cyangwa se muri make ijambo dukunze gukoresha baba muri ghetto. Hari bamwe rero mu bavuga ko bidakwiriye, abandi bakabona ari ibisanzwe. Turaza kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye muri iki kiganiro, tumenye icyo babitekerezaho. Ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa cyangwa umuhungu bafata umwanzuro wo kujya kwibanda, kuba muri ndigenga nk'uko bamwe bakunze kubyita, cyangwa se kuba muri ghetto. Muri izo mpamvu harimo kwiga akazi n'ibindi. Nubwo ariko ibi ari ibisanzwe bibaho, hari bamwe mu bafite ishusho baho umukobwa wibanye muri ghetto, aho usanga abantu bamwibazaho ndetse bamwe bakabihuza no gukemanga imyitwarire y'uwo mukobwa. Ubundi rero hano iyo tuvuze ghetto, ubusanzwe ni inzu nto iciriritse ishobora gucumbikira umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu batari benshi. Gusa ariko iyi nzu akenshi ibiherereye mu mujyi. Yego, aha kandi usanga umubare munini w'abantu bihuza no kunanirana, ndetse ugasanga ishusho sosiyete hakuba umuhungu yakibana cyangwa se yaba ghetto itandukanye n'iyo umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana. Mu bihugu nk'u Rwanda bitaramenyerwa cyane ku mwana w'umukobwa yajya kwibana, ariko buriya nko mu Burayi akenshi ugejeje ku myaka 18 ababyeyi nabo barabigushishikariza. Yego rwose, akenshi umukobwa afashe umwanzuro wo kwibana usanga hari abumva ko agiye kwigenga, bityo bigatuma agira ingeso mbi zitandukanye. Aha kandi nituvuga kwibana, kenshi hari igihe ubona amahirwe y'akazi kure y'iwanyu, tuvuge se wenda utuye mu ntara ubonye akazi Kigali, biragusaba kuza kuba hafi y'akazi, n'izindi mpamvu zitandukanye ziragusaba kuza gufata inzu ukaba wibana. Aha rero ugasanga igihe umukobwa afashe uyu mwanzuro, bamwe mu bamukikije bumva ko bidakwiriye kuba yakibana. Mu kiganiro cyacu turaza kumva icyo abantu benshi babitekerezaho, ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibana muri ghetto. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto? Mugenzi wacu Noel Manishimwe rero yaganiriye n'abaturage bo mu turere twa Kirehe na Kayonza, reka tubumve.
Ngiye mukobwa uri muri ghetto na bintu byinshi nibazaho, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe. Ahantu wumva aguhaye amahoro niho ugomba kuba, ubwo ukifatira imyanzuro y'uburyo ugomba kubaho no kwicunga.
Ariko abakobwa nabo barwajya muri ghetto afite impamvu. Muri ghetto umuntu ajyamo ari ukwibaba umwe byamunaniye.
Ariko abagabo cyangwa abasore bahita bumva ko yabaye, baba bumva yuko nyine avuye iwabo hari imico wenda yahunze, nk'ababyeyi bamwirukanye akavuga ati kambe ngiye, ariko abandi bo bagahita bumva yuko yagiye mu Burayi.
Umukobwa agiye muri ghetto ubu tumufata nk'indaya, ni ukuvuga ngo uriya umwana wataye ababyeyi hari imico agenda abasha gukura hanze itandukanye. Ariko nabona none ndibuvuge ngo bose niko baba indaya bitewe n'uko buri muntu wese ari ubuzima aba yakuriyemo butuma ashobora kugenda agafata ghetto. Urugero buriya umwana ashobora kuba yarakuze abona iwabo hari amakimbirane, ya makimbirane akabasha gutuma umwana ari buhunge akavuga ati ikiri bu mamahoro nuko ndibugende nkajya mu nzira njyenyine.
Kuba muri ghetto habwo aba muri ghetto kubw'akazi kawe, hari ubwo ubushwe ufite intego, ariko mu rugo utabona akanya kubw'ababyeyi babi ukajya muri ghetto kandi ukagira intego.
Ngemba mbona ari uburaya kuko aba yarananiye ababyeyi. umukobwa uba muri geto hari giye aba yarananiranye umwe ajya muri geto akabura n'amafaranga ahitamo umwuga w'uburaya
ahanini umukobwa akaba muri geto hari igihe bituruka ku makimbirane abera mu miryango nk'ababyeyi bagahama bakimbiranye n'abarwana ubwo yabona ubwo buzima bumunaniye akajya muri geto
akenshi urabona harya bari umukobwa ugenda agataha igihe ashakiye bwije noneho wabo bamubwira nabi akumva bamufashe nabi nawe akajya gushaka geto ye
umukobwa uba muri geto njyewe mbona atari ukubera uburaya ahubwo ari ugushakisha ubuzima nko kuri iki gihe hari igihe umuntu aba yarize akabona akazi ari umukobwa akakabona ahantu kure bigasaba ko ashaka geto yo kubamo kugira ngo akore akazi neza kahareta
biterwa n'impamvu yari hari ukuntu nshobora gufata geto d'umukobwa ku mpamvu z'akazi kogosha gusuka no kwigisha uri umwarimu ariko hari no gufata geto ari uburyo bwo kuba warananiranye n'ababyeyi oya ntabwo nawe twabaciraho iteka
reka dushimire mugenzi wacu Nuwe ndetse n'abo baganiriye aha mwimviye ko hari ababafata nk'ibirara abandi bakabafata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'icyatumye bibana cyane ko impamvu zitera kwibana ari nyinshi dukomeje n'ikiganiro cyacu ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM
reka twakire Christella atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo Christe ndabona umeze neza cyane
yego meze neza cyane namwe ndabona mumeze neza tugeze muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo by'abatwandikiye rero hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko ivuga ku bakobwa bibana kwihuse Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati nta kibazo bikwiye guteza kuba umukobwa yatura muri geto kuba yagira imyitwarire mibi biterwa n'uwariwe ikibazo si geto kuko hari n'ababiwabo ariko bakananirana naho Irambo na Kenyi uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati ubundi umukobwa ufashe icyemezo cyo kujya kwibana muri geto abagamije kwicuruza no kwiba iki cyari igitekerezo cya Kenya naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umukobwa yajya kuba muri geto ntibikwiye guteza impungenge kuko muri iyi minsi bidusaba gushakisha bityo rero uburara bwa mutwe w'ubukora ntabwo abikora kuko yibana n'utaha iwabo arabukora dukomeza Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati kujya muri geto biterwa n'impamvu zitandukanye ahubwo geto yoroshya ubuzima mu buryo bw'imibereho ubu nibwo butumwa mumaze kudusangiza ariko mwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira
Christella arakoze cyane namwe mwatwandikiye mwakoze cyane ariko se Christe wovuga iki kuri iyi ngingo byaba byarakubayeho se cyangwa uzi uwo byabayeho
anjye nzi uwo byabayeho nzi mfite inshuti zibana muri geto kandi mbona imyitwarire yabo ni myiza kuko nanjye mpamya yuko uko umuntu yitwara waba ubiwanyu waba uwo yibana imyitwarire uzagira izaturuka muri wowe ntabwo izabishingiye ngo nuko wibana kwibana ntabwo ari byo bisobanuye ko uzahindura uwuriwe oya njye nuko ndi kubyumva
yego uko niko Christella abyumva reka mbibutse ko icyo ari ikiganiro ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda mu kiganiro cya none turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri geto mu ndimi z'amahanga
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5814 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM
ibitekerezo bitangwa n'abaturage bo mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba. Twaganiye nabo muri iki kiganiro byumvikana mu kudahuza kuko bafata umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu nzu ntoya wenyine mu cyo abenshi bazi nka ghetto. Hari abavuga ko ari uburara, abandi bakabyita uburenganzira n'ubwigenge budafite icyo butwaye. Ese ubundi Sabi, wowe waba hari icyo ubiziho? Mbese wowe ubibona gute?
Ngewe rero ntabwo nibanye, ariko mfite inshuti zanjye zibanye. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuko twaraganiriyeho kuri iyi ngingo. Hari umwe rero wambwiye uburyo nyirasenge yamubwiye ati niwe mukobwa dufite ntabwo dushaka kukubura. Mbese byaramugoye kubumvisha ko nta kibazo kandi mu by'ukuri yarabonye akazi kamuhemba neza.
Hari rwose n'umubyeyi utabikozwa. Mu gihe hari abanenga abakobwa bivana mu nzu zimenyerewe nka ghetto, bavuga ko bibasunikira kwishora mu ngeso mbi zitandukanye. Ariko kwitonda Clarissa wibanye muri izi nzu mu gihe cy'imyaka 8, avuga ko byose biterwa n'intego wihaye kandi ko iyo uyikomeyeho bikugeza ku rwego rwiza rw'ubuzima. Ni mu rugendo rw'ubuzima bwe bwa ghetto yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo.
Ghetto ni izina rizwi cyane n'urubyiruko, ndetse hari na bamwe mu babyeyi barizi. Ahenshi mu Rwanda rimenyerewe ishatse kuvuga inzu zikunze kuba ari nto, zigizwe n'icyumba kimwe, uruganiriro n'icyumba kimwe, cyangwa se ibyumba bibiri, kuko hari n'abahitamo kubanamo. Kwitonda Clarisse ni umwe mu badamu babaye muri ghetto mu gihe cy'ubukobwa bwe, ndetse ayibamo igihe kinini kingana n'imyaka 8. Aha aravuga uburyo byamugendekeye ubwo yanzuraga kwibana bitewe n'akazi yari abonye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye.
Ku rugero nkanjye nkigera muri ghetto, naravugaga nimva mu kazi nyuma y'akazi ndakora utundi ndajya mu masuku yo mu rugo. Akenshi wenda ntago yari iminsi yose, iyindi minsi ndajya ku rusengero, twageraga amateraniro ya nimugoroba. Ese nyuma y'ibyo ngibyo ukumva wenda hari umuntu uguhamagaye ati kakazi ko katarangiye, akakubwira ati ese ko ntaherutse kukubona, tubonane dute, tuganire gute? Ikintu byagiye bimfasha ni ukwihisa nkavuga nti no, izi saha ngomba kuba ndi mu rugo kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka, kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ejo, akazi k'ejo nzagakore neza.
Mu buzima avuga ko yahuye n'abarebera imyitwarire ye mu yindi ndorerwamo kubwo kwibana mu nzu.
No mu muryango ubugeramo buri wese abafite impungenge, avuga ati uribana uba hariya wenyine nta wundi muntu mubana, ese ubu ngubu ntago bizatuma wenda wahinduka karara cyangwa bizatuma ujya mu bundi buzima, hakaba hari umuntu wagufatirana. Amagambo y'urucantege yo ntabura. Iyo uba muri ghetto akenshi hari igihe bakwitiranya bakavuga bati umukobwa ungana kuriya kuki aba muri ghetto, ese si uburyo bwo kugira ngo abone uko abana n'abagabo cyangwa abone uko abonana n'abandi mu buryo bworoshye cyangwa ajye agira igihe cyo gutaha mu masaha ashakiye.
Kwerera ku ntego ngo nibyo byafashije Clarisse gusohoka mu buzima bwa ghetto gitwari.
Iyo we hari intego wihaye ukavuga uti hari ikintu nshaka kugeraho, urumva wenda ugiyeyo mu buryo bwo kwiga, njye nagiyeyo mu buryo bw'akazi, hari ujyayo mu buryo bwo kwiga, ariko byose ukavuga ati intego yanjye ni ukora wenda kugira nzagere kuri iki n'iki, cyangwa ngiye kwiga kugira ngo maximize mbone amanota yanjye, bigomba kugenda gutya, hari ingamba ugenda ufata.
Kuri ubu ni umubyeyi ufite urugo ruhamye ndetse akaba abayeho neza. Aragira inama atanga muri rusange.
Hari ubuzima bw'ishuri, hari ubuzima bwo gushaka nyine ubuzima bitewe n'akazi, hari imibereho abagushoka bo ntibabura. Icya mbere ugira intumbero ukavuga uti ubuzima bwanjye ndashaka ko buvaha, wenda mu myaka 5, mu myaka 6 ndashaka kugera aha, ngomba kwirinda, ngomba kwiyubaha, kuntu ubona ubuzima bw'umuntu busandaguje, ukabona nawe ubwe nta murongo, ukabona abaho nk'uyu munsi gusa.
Ndamushimiye cyane kwitonda Clarisse. Mwiyumviye uburyo kuba muri ghetto ntacyo bitwaye igihe wagennye uburyo buhamye bwo kwibamo, ndetse n'uburyo ushobora kuganza ibicantege na moshi. Nyindi Ishimwe Honore mu kiganiro ejo.
Reka dushimire Honore ndetse na Clarisse kwitonda. Ati biterwa n'intego wihaye, ariko nanone by'umwihariko n'icyo ushaka. Ati igihe cyose uzi ikikujyanyemo, niba ari ishuri ukamenya ko ari ryo rikujyanye nta kindi. Mwumvishe uburyo rwose byamugendekeye ndetse n'inama atanga. Yego rwose. Ikindi kandi ati nubwo wenda buri gihe atari buri wese bibana kubw'impamvu nziza, cyangwa se wenda ngo havemo ingaruka nziza, kuko hari n'abahuriramo n'ingaruka zitandukanye nko gutwara inda ndetse n'ubwo burara. Ntabwo bivuze ko muri rusange kuba umukobwa yakwibana bisobanuye burara cyangwa se imyitwarire mibi. Ngira ngo twumvishe ko yibanye kandi bikagenda neza ntagire ingaruka mbi ahuriramo nazo.
Dukomeje n'ikiganiro cyacu. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo kujya kwibana?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5814. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ni ikiganiro cyo mukomeje gukurikira gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto. Kristi dukomereje kuyihe nkuru.
Mu kiganiro cyacu twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibanye mu gihe kigera ku myaka 8. Twanashatse kumva aba bacumbikira ese bo babona aba bakiriya babo ari bo bakobwa bibana biba bimeze gute. Kumva inkuru ya mugenzi wacu David Etimana waganiriye na Hakizimana Antoine ufite amazu akodesha ukanda baza bamugana cyane ngo nabakobwa.
Nitwa Hakizimana Antoine, ntuye muri uyu murenge wa Byimana muri aka karere ka Ruhango. Iyi ngiyi ni business nakoze, nafashe umwanzuro nubaka izi nzu, ndavuga ati no mu zabukuru zanjye nzabe ndi umusaza witeze imbere. Ndi kugaburirwa n'ibyo nakoze ku bantu bo gucumbikira bo ncumbikira buri cyiciro. Umuntu wese ushaka inzu nitaye kucyura icyo umpa amafaranga ngo uhe inzu. Abakobwa barahari kuko akenshi nkunda no gucumbikira urubyiruko cyane.
Kubera icyo ukunda gucumbikira
urubyiruko? Kubera ibigo by'amashuri biri inaha biga banataha, hari abaturuka impande n'impande baje kwiga muri ibi bigo nk'abacumbikira. Ariko abakobwa nibo mbona benshi bakunda kuza kunyaka inzu. Hari urabona iyi kaminuza harabigamo akenshi nibo bakunda kuyinyaka.
Hari abantu bagifite imyumvire ku bakobwa bibana cyangwa se baba bicumbikiye nk'uko ko rimwe na rimwe aba ari ibirara, abandi bajya mu ngeso mbi. Ese wowe muri abo bantu ucumbikira, muri abo bakobwa ucumbikira, ubabona gute?
Rero wa musore we, urubyiruko rw'ubu ngubu rurimo ibice bibiri. Harimo babandi bita abagifite umuco, noneho harimo n'abandi ubona basa n'abataye umuco. Hari abakobwa bamwe na bamwe ncumbikira ariko ugasanga n'ibirara niko nabyita. Nkabona yinjira abasore ngo barigana, njye nkabyihorera nyine kuko icyo mba narabahaye ni inzu zanjye gusa. Ariko ntabirengeje ingoyi, hari n'abandi bakobwa usanga narahaye inzu nkabona n'abana beza pe, bakajya banaza n'abagenzi bo bagasengeraho. Ariko hari n'uwema inzu hanyuma y'ukwezi cyangwa abiri nkumva ngo bamuteye inda. Urumva abibirara bariho ariko n'abitonda bariho. Urubyiruko rw'ubu ngubu inama narugira ni uko mbere na mbere nibafate umwanya bitekerezeho. Nicyo cya mbere umenye ngo niba uri umwari, niba uri umusore, ikintu cya mbere ni ukwihesha agaciro, ukirinda ingeso mbi. Akenshi na kenshi ugakunda kugira communication n'ababyeyi bawe kuko niho uburezi bw'ibanze buturuka. Bite kuganira ku bantu bakuru, baganire nabo bababaze ati bikorwa gute, kuko urabona kera twebwe impamvu kera tutijandikaga mu byaha twari dufite umuco.
Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/28/5814. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
ikiganiro ejo na tugisoreje kimiro we wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone nige na Roger waruyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Christo waruri ku buhanga bw'ibyuma. Yo bagezaho ikiganiro ndi bisabye Christine ndetse na mugenzi wanjye
Anisa Bin umukunzi mukomeje kugira ibihe byiza.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turabasigeza ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Jeffrey Mutagoma.